la plaise.
Yeah, yeah. BMG Everlasting, baby. Bingwa. Ride or die for my family. Asante kwa fans japo kuna ale kamili. Kabe kwa za pay why kwangu ndiye utajiri. Praying every day, all day for my family. Allow me to introduce myself. Hata kama game ni tough. Hata kama utafake love. Nachaka wone kila jino cause I'm blessed.
Oya shega. Marino yenu kwangu ni shega. Wangu miye shega. Wani shega, shega.
Wani place zangwasi.
Zangwasi.
Kinuna nina cheka ni place zangwasi. Kinuna natekata ni my brezo. Yeah, it's my brezo.
Zangwasi.
Yeah, yeah. Don't panic, don't panic.
Sijafunzwa hate ni kusambaza love. Na sioni tabu mi kushow love. Duniani tunapita tu hapa siyo kwangu. I'm a powerful man. Hata mkiroga jamani. I'm a powerful man. Sileo yani toka zamani. Chuki zenu na wala zinilete. Kisema sana mi masikio. Baraka zangu nyie muwezi
kuiba. Shega.
Shega.
Marino yenu kwangu ni shega. Shega. Wala swazi kwangu miye shega.
Oa ni bless zangu ase.
Zangu ase.
Kinuna nina cheka ni bless zangu ase. Kinuna natakata ni my brezo. Yeah, it's my brezo. Yeah, yeah, don't panic, don't panic.
Dream big.